smiley so tada. This is Rubber Boy and In With The Boy. Classic. Wante di daddy.
Wapenzi shida. Besando kabisa. Nishike wapi mimi na ishina lalika. Walade.
Baby walade.
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 Baby walade.
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 Baby walade.
Koko liko jogo nimewika. Kuku jike ananumiza. Na kunipa shida.
Kafanya kusudi.